Oh, 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 baby, I respect you. Ah, oh, 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 baby, I do respect you. Sere mutoni omuyaka, bienda bimbira ye. Nabangambye kabasajja banji ne atelino. Ejinja nalikubye mu njuki. Sabasenga ntandika omanyi bagamba. Okoba musajja munoleka mwazina kusa. Sajjukidde ekyo. Omwana w'abandi yandalutono. Alina byakola omusaba ansa nakuliza nga gwoli awolize ansa mbusa maaso mbanga wakikakyo bebi sasiri mu mpandawo kusaba kunjawula mu balala kusaba kunjagalira ddala yodewalina mirimu kyumabimbe buli kadde kompa bambi mbeera nange nva respectinga anti obanga nyambye love yo bebi njibaliwinga
Yeah.